hannden sigila indiraɗo chronique juridique dow ɗume yewtanta en.
Chronique juridique
sigila o hanne ƴewtinto filla janol na bi'en yahude e suka e famarɓe worɓe na rewɓe ko worɓe na rewɓe mawɓe gon gatta. Sigila on ƴewtinto dow filla jukkol ummatore luuɗinkoɓe waɗoɓe golle ñidduɗe ɗe.
Rafi jukkude luuɗinkoɓe ɓe ɗo enɗen leydi Niger, ko hen sa waɗa noon na yeggitati himɓe waddi ko filla majjum windaka nder dewtere kiite leydi din.
Rafi jukkude luuɗinkoɓe ɗo leydi Niger, ko hen sa waɗa noon na yeggitere winnoɓe ɗatti dewtere kiite leydi non. To gan jabaki janɗe ɗeni hanno kawjiɓe filla laabi kiite bi'irta huune fuu ko winnaka haɗa himɓe no mbawi waɗude ɗum. Laabi kiite hana ko himɓe jokkaki gaɗa mum ga hakkilloji mumɓen nangata ɗum fuu jukkata.
De ɗum himɓe kani jogitade dow majjum.
Arande ni ko himɓe kani jogitade kaw woni gorko fuu yahi e bannun gorko no jukkete. De ni goto maɓɓe waɗa e duuɓi lasɗo go'o. Ɗiɗaɓel mum debbo fudu yahi e bannun debbo ko goto maɓɓe waɗa e duuɓi lasɗo go'o kandu no jukkete.
Ko winda wi'a nder ɗatol 222 dewtere kiite leydi Niger ɗume famtini dow fi o.
Ko winna wi'a nder ɗatol gon kanni woni gorko na debbo fuu jahuɗo e bannu gorko na debbo ko goto nder maɓɓe waɗa e duuɓi laso e go'o no jukkete nyama kaso lebbi jeego on yaade duuɓi tati watte yoɓa du 2,000 yaade 1,000.
De noy neɗɗo andita ko woni ko hakkillo nangata ɗum.
Ko hakkillo nangata ɗum kanni woni ko himɓe e fina tawaji jokkaki gaɗa mum. Amma ko himɓe kani famude kaden woni deni nder narral ɗum waɗi caka worɓe mawɓe ɗiɗo jukkol wala dow baa goto maɓɓe ɗum du 222 dewtere kiite leydi Niger wi'i.